Wa mata langa luanga le komisi so so e ino fuanga lo sai sai ai tu pulanga tangata mo mo le Northern Territories. Ai olo ofisilingi ai nisi le tulanga tu to tasi o se tasi o komisina. Le li apolisini o me kuda. Ai na faa manino mai e me kuda. Olo na tiute, ole va ai manino, mai ilo ilo mo le mau. O na faya faa tasi ai lea o la la faa ai unga. Malona soa komisina. Le tamaita ai o Margaret White.
But I think as a community, we need to be astute enough not to fall for the trap that these threats are about, because they're really also about creating fear and hate and trying to create a division in the community and disturbing.
E whamarulu atu le ai, e le o le grab le nasa te tawanata e nātu. Na whamanino mai e me guda, o lona tiute, o le va ai manino. Mai iloilo mō li mau, o na whaatasi e ilea o la whaai unga, malona soa komisina, le tamaita i o Margaret White.
I wish to assure the community that I will look only at the evidence and other information given to the commission. Nothing extraneous will affect the conclusions I reach with my co-commissioner.
Me kura. O mati o le tausanga fou, e te tauana au mai eire li poti, ale Royal Commission. Ua wala awina inisi o faala putuputonga, le te tau neio na ta o fia le loka ino tūpulanga na o ilatou i pāsi mā po o le faasalanga le solitary confinement. Oro iai mōli mau o maua inisi o faala putuputonga nei, i le faa waupea o na loka ina tamaiti i le solitary confinement i le nofuanga le Dondale High Security Unit i Darwin. O se tasi o loo mālosi no na leo i le ta o fia o na nei faasalanga, o le whaatonu o le Human Rights Law Centre, le tamaitai o Ruth Barson.
The international evidence shows us that holding young people in solitary confinement can cause irreparable psychological harm. But governments don't need to wait for the findings of the Royal Commission in about 8 months' time to make sure children currently in detention are safe and protected from harm.
Le whaatonu o le Human Rights Law Centre, Ruth Barson.